Democratic Alliance of Freistata e tswela pele ho lwanela ditokelo tsa botho tsa baahi ba naha ena, ha e boetse bula mamati dinaheng tsa matjhaba. Tokomane eo DA e fileng komiti kapa komishene ya ditokelo tsa botho ya Afrika Borwa e kgutsufaditswe le ho fetisetswa ho bafuputsi ba matjhabatjhaba ba dinaha tse ka bang 173. Maikemisetso ke ho phatlalatsa boima boo batho ba bo jereng ba tlhokeho ya metsi ya nako e telele le tshoso maphelong a bona e bakwang ke suritjhi e phalang hohle ka hare ho Foreisetata. Re phatlalatsa sena e le ho supa ho se tshepahale ha mmuso o eteletsweng pele ke ANC hore ha ntse e lwanela ditokelo tsa botho naheng tse ka ntle e hloleha feela le hore yona lapeng e boloke ditokelo tsena tsa baahi di sa thunthetswa.